Yesu yebazibwe nnyo.
Njagala omuzindaalo nnemeggula ekaanya nnyo ate. Guno guno omuzindaalo guno ogwa Katonda gwe yatuwa obuwa. Twagala tubeere nga tu at least buli omu atufuna bulungi ate nga tetuleekaanye nnyo. So tujja kusaba osemberesembereko. Ne bali abatudde eri basembere wano. Mujja kuba n'eddembe lituulayo singa amasanyalaze gaba gakomyewo. Naye katubajjekoko ku ddembe lyammwe. Abatudde emabega eri eri ali musembereeko wano. Saidi wano nga bano gye batudde artistically. Yesu yebazibwe nnyo. Katubamalekoko ku ddembe katini. Olina eddembe okutuulawo oyagala naye olw'okugasa. Nsaba osembereko olaba amasanyalaze gakomyewo ng'oddayo. Yesu yebazibwe nnyo. Twebaza Katonda olw'akaseera kalungi katuwadde. Tumugulumiza nga tumuddiza ekitiibwa n'ettendo kubanga ye Mukama atwagadde. Ye Mukama yatulondedde nnyo tumubeerere abaana. Yesu yebazibwe nnyo. Olw'okuba amasanyalaze gano tegaliiwo leero, tugenda kubanga tubaako ekintu ekirala kyetukwatako naye era still nga tukyali mu lugendo lw'eggulu. Jjukira mu lugendo lw'eggulu tulaba ebiri mu kibuga kya Katonda, Yerusaalemu eky'omuggulu, ekuŋŋaana eddene ly'abamalayika n'abatukuvu ba Katonda, era nga tuliku sirwa musanvu n'ebibinja by'amalayika omusanvu. Naye nga olwaleero tetugenda kubanga tugenda n'omutwe ogwo mu maaso, wabula twagala tuyiseeko ku ggulu lyonna tugendeko waggulu w'eggulu. Yesu yebazibwe nnyo. Katugendeko waggulu waki? Waggulu w'eggulu tulabe biki ebiriyo. Kubanga mu lugendo lwaffe luno olw'eggulu tukyalina okutambula paka waggulu w'eggulu. Tulina okuyisa the heaven zino zonna. Ez'ekitundu ekyawaggulu ziri ssatu, n'ekitundu ekya wansi eggulu limu n'obujjuvu bwalyo. Naye bwe tunaayisamu heaven zi zonna ennya netugenda waggulu w'eggulu, kiki ekiriyo kye tusuubira? Kubanga olugendo lwaffe luwanvu bannange. Naye ka tusooke tufunuleyoko olwaleero, tulingirizeeyo tulabe ebiri waggulu w'eggulu. Omanyi abantu bamanyi kiri waggulu waggulu. Omuntu bayinza n'omubuuza entandikwa eriwa nga tamanyi ntandikwa gy'eri. Kale twagala okugendako waggulu w'eggulu ate tusooke tulingize tulabe ebiri eyo. Singa mpisa mu ggulu lyonna mbandazeewa? Yesu yebazibwe nnyo. Bwe tuba tutandika Bayibuli egamba mu Befeso esuula eno ey'okuna n'olunyiriri olw'omwenda paka olw'ekkumi n'ebbiri, Bayibuli eyogera bw'eti ku nsonga ya waggulu w'eggulu.
Befeso esuula ya kuna n'olunyiriri lwa mwenda. Naye ekigambo ekyo nti yalinnya kigamba ki wabula okugamba nti era yakka mu njuyi eza wansi ez'ensi?
Yesu yebazibwe nnyo. Mukama waffe Yesu, ekigambo ekyo nti yalinnya kitegeeza nti yasooka nakka mu njuyi eza wansi. Enjuyi eza wansi kye kitundu kino eky'eggulu eryasembayo okutondebwa, eggulu eryokuna erimu ensi yaffe era n'ensi endala mwenda, emunyeenye, enjuba n'omwezi, amagombe n'abaamasaza. Kale ly'eggulu eryasembayo okutondebwa mu kitundu ekya wansi. Olwo nno bwe yava wano n'alinnya mu ggulu. Naye ate Bayibuli eraga nti ate yatuuka eggulu eryo lyonna n'aliyitamu. So twagala kwebuuza gye yali agenze wa era biki ebiriyo eyo waggulu w'eggulu. olw'abantu bangi tebakirowooza nga nako mu nsi muno nti waliyo ekintu ekiyitibwa waggulu w'eggulu. Yesu yeebazibwe nnyo, naye nga munnaawe ogenda kuba okiwulirako wadde ng'ebiro byaffe eby'okusomayo mu bujjuvu bikyaliko mu maasoko, naye kirungi Mukama atuwagala. Katonda w'akaseera ne tulingirizaayo ne tufuna helikopita viyu ne tule ne tusobola okulabika nga tulengera ebiri ewala. Ayongera n'agamba
Abefeso essuula ey'okuna n'olunyiriri olw'ekkumi, eyakka era yewuuyo yalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoka atuukirize byonna.
Yesu yeebazibwe nnyo. Eyakka era yewuuyo eyalinnya n'ayita mu ggulu lyonna alyoka atuukirize byonna. Bw'oba toli waggulu waggulu, kizibu okuba waggulu w'ebintu byonna. Yesu yeebazibwe nnyo. Olina okulinnya n'oyita mu ggulu lyonna n'ogenda waggulu w'eggulu n'olyoka oba nga ojjudde ebintu byonna, ebintu byonna ng'oli mukulu waabyo. Yesu yeebazibwe nnyo. So waliwo ekigambo ekiyitibwa waggulu w'eggulu, era nga waggulu w'eggulu waliyo yeri entandikwa. Yesu yeebazibwe nnyo. Abasinga bwe tuba tusoma mu lubereberye essuula eyo esooka n'olunya olusooka, Bayibuli etandika etugamba bw'eti.
Olubereberye essuula esooka n'olunyiriri olusooka, olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Olunya olw'okubiri, ensi yali njereere nga yeetabuddetabudde, n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba.
Yesu yeebazibwe nnyo. Ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Olubereberye yewuwa? Omanyi Katonda bw'aba yatonda eggulu n'ensi osuubira yali abeera wa? Kubanga suubira nti ate eggulu yali atonda mwe yali abeera. Yali abeera mu ggulu. Abooluganda, Yesu yeebazibwe nnyo. Osuubira Yesu yali abeera wa? Oba Katonda ng'atonda eggulu n'ensi? Omanyi bw'oba otandika osoma Bayibuli ekugamba ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ku lubereberye yewuwa? Kale ku ntandikwa yewuwa? Kubanga Katonda tusuubira nti bwe yali atonda eggulu n'ensi yali abeera mu ggulu n'ensi lyatonda. Yali alina gy'abeera ku ntandikwa, eyo nno gye tuyita waggulu w'eggulu. Naye twagala okwolekera okwongera okutegeera biki ebyali eyo era biki ebiriyo n'olwaleero. Yesu yeebazibwe nnyo. Bw'oba otunuulidde mu Zabbuli ey'enkaaga mu omunaana olunya olw'ekkumi n'omunaana, yayongera okwogera ku kugenda waggulu w'eggulu bw'ati.
Zabbuli essuula ey'enkaaga mu omunaana n'olunyiriri lwa kkumi na munaana.
Psalms 68 from verses 18.
Olinnye waggulu, osibye obusibe bwo, oweereddwa ebirabo mu bantu era ne mu bajeemu. Mukama Katonda alyoka atuulenga wamu nabo. Olunya olw'ekkumi n'omwenda. Mukama atenderezebwenga atusitulira omugugu gwaffe buli lunaku.
Yesu yeebazibwe nnyo nti olinnye waggulu w'eggulu n'onyaga ebirabo n'oweebwa ebirabo. Yesu yeebazibwe nnyo. Ekigambo ekyo waggulu w'eggulu, ebbanga lye namala ku nsi lyonna kale ery'emyaka emitontono nali sikiwulirangako, simanyi oba mwe mwali mwakiwulirako nti waliyo ekiyitibwa waggulu w'eggulu. Kale mu biro biringa tetunnaba sisinkana nze naawe ng'otegeera nti waliyo ekiyitibwa waggulu w'eggulu ku ntandikwa ate era nga y'enkomerero, Katonda gy'atandikira era gye yali gye yasinzira otonda eggulu n'ensi ebiriwo leero. Naye biki by'osuubira waggulu w'eggulu eyo? Omanyiyo Kitaffe yagenda n'agamba mu Yeremiya essuula ya 23 n'olunyi lwa 23 haka 25 alina ekigambo kye yatugamba mu ngeri bwe katusomeyo twetuulire.
Let's read and we hear.
Yeremiya esula ya 23 n'olunyiriri lw'abiri mu ssatu.
Jeremiah 23 verse 23.
Nze ndi Katonda ali okumpi, bw'ayogera Mukama. So siri Katonda ali ewala. Olunyiriri lw'abiri mu nnya. Waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama ne simulaba, bw'ayogera Mukama. Sijjula eggulu n'ensi.
Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tajjula eggulu n'ensi.
Does it not fill heavens and earth?
Kitegeeza ki okujjula eggulu n'ensi?
What does it mean to fill heavens and earth?
Omanyi okubanga eggulu n'ensi biri mu ggwe munda.
You know that heavens and earth are within you.
Naye nga ggwe obijjula eri yonna. Nga bw'olaga nti kati nfulumyemu waggulu eggulu naye ki ekiri eyo?
I've gone up above the heavens.
Oyo nno kitaffe gy'asinzira n'agamba.
That's why the Father best
to say. Nze njjula eggulu n'ensi yonna.
I feel the entire heavens and earth.
Biri mu nze munda muli eri.
They are within me.
Kati ku ntandikwa waggulu eggulu.
At the beginning above the heavens.
Kitaffe gy'atandikira n'ekigambo kye.
The Father began with his word.
Wamu n'omwoyo we.
Together with his spirit.
Bible eryoke tunyonyone egamba.
The Bible explains to say.
Olubereberye waliwo kigambo.
At the beginning was the word.
Kigambo n'aba wali Katonda.
And the word was with God.
Ebyo nno bigambo byeri waggulu eggulu toyinza na kubirowooza
na. The words above the heavens you cannot even think of.
Kyovola babo tuba tusoma Bible.
That's why when you read the Bible.
Abasinga tetusoma kutegeera.
Most we don't read to understand.
Tusoma bigambo ebiri awo.
Read words which are just.
Naye nga tusoba amanya byogeuwa.
But you can't know where they are speaking
okay,
from.
Okay, kuluberebere.
Now at the beginning,
waliwo kigambo.
There was the word.
Anti Yokane emwemu yetugamba.
John 1:1 tells us.
Kuluberebere waliwo kigambo.
At the beginning was the
kigambo
word.
Kigambo naba wali Katonda.
The word was with God.
Kigambo naba Katonda.
And the word was God.
Oye yaliwo kuluberebere.
He was at the beginning.
Wa.
Where?
Yaliwo ali kuluberebere wewe.
He was at the beginning. Where is that?
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Waliwo bwebuzizzaako ng'osoma Yokaane emwemu.
If I ask when you read John 1:1.
Ndi kuluberebere waliwo kigambo.
At the beginning was the
word. N'obuuza yewe eyo.
Ask where is that?
Kuluberebere yewe.
Where is the beginning?
Wabula tusoma busomi n'osoma.
Kuluberebere
waliwo kigambo.
The beginning was the word.
Kigambo naba wali Katonda.
The word was with God.
Kigambo naba Katonda.
The word was God.
Oyo yaliwo kuluberebere
emu. He was there at the beginning.
Ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo.
All things were created by him.
Naye ng'osoma owulira onyumirwa naye nga tobitegeere era tomanyi na gye byali.
You don't understand and you don't know where they were.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye Mukama mulungi.
But God is good.
Okutuwa akaseera nga kano.
Give us a moment like this.
Tutunuleko oko waggulu weggulu.
If you look at above the heavens.
Kulubereberye.
At the beginning.
Kuntandikwa.
At the beginning.
Oleme kubuzabuzibwa mu nsonga zonna.
Don't get confused over any issue.
Katonda gwe tuweereza.
The God we serve.
Yasalawo okwebikkulira ebulamu bwaffe.
He decided to reveal himself to our lives.
Yoyo entandikwa.
He is the beginning.
Era yenkomero.
And he is the end.
Asing atandikira waggulu weggulu.
He begins above the heavens.
Twagala okusinza ekintu kye tutegeera obulungi.
We want to worship what we understand well.
Uza Katonda uyavawa.
When they ask you where did your God come from?
Hii Katonda yentandikwa.
God is the beginning.
Abera wa.
He where it has
waguru waguru yatandikwa.
Above the heavens it began there.
Uchichi waguru waguru yewa.
Where is above the heavens?
Ati wakati olaba toyinza bitegera jangu kusomese. Mubyali kwe byamazima.
I teach you in scriptures of truth.
Baba kya kugamba ba Katonda abalanga go uwo manyine
jabera. God, you know your God where he resides.
Yatandikira.
Where he began from.
Irango kakasanti dada yentandikwa.
You prove it is the beginning.
Kati ya kugambye bwasinzira waggulu eggulu.
He tells you when he's above the heavens.
Ajule eggulu n'ensi ebiriwo kati.
Heavens and earth which are now.
Kirenga kufuna kaana katonde.
It's like to get a young child.
N'okayimiriza wano. N'ogamba akakaana ali eggulu n'ensinza embijjula eno yonna.
Heavens and earth me I feel the entire of them.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Ato kakasa amazima g'ekigambo ekyo.
Prove the truth of that word.
Yagamba wano.
He said here.
Mu Yobu esula eno. Yobu esula ya 28. Ndi kankana asinzira ate eri waggulu w'eggulu. N'alengera mu ggulu lyonna n'ensi. Katulabe mu Yobu eno. Katutandika olwa 20.
Yobu essuula ya 28 n'olunyiriri lw'abiri.
Job 28 verses 20.
Kale amagezi gavaawa? N'ekifo okutegeera wekubeera kiri ludda wa? Olw'abirimu olumu. Kubanga gakwekebwa amaaso g'abalamu bonna era gakisibwa ennyonyi ez'omu bbanga. Olw'abirimu ebbiri. Okuzikirira n'okufa kwogera nti twawulira ekigambo kyago n'amatu gaffe. 23. Katonda ategeera ekkubo lyago era ye amanyi ekifo kyago.
Katonda amanyi ekkubo ly'amagezi n'okutegeera.
The way of wisdom and understanding.
Lwaki amanyi?
What does he know?
Ayogera mu 24 n'agamba.
Yobu 28 olunyiriri 24.
Job 28 verse 24.
Kubanga atunuulira Kubanga tunulira okutuka ku nkomerero z'ensi era alaba ebiri wansi w'eggulu lyonna.
Yesu yebazibwe nnyo. Atunulira okutuuka ku nkomerero z'ensi era alaba ebiri mu ggulu lyonna. Teberezaamu asinziira eri waggulu w'eggulu n'alengera mu ggulu lyonna paka ku nsi n'ayizaamu amaaso n'alengera ne wansi w'ensi. Asinziira waggulu w'eggulu n'alengera buli kantu konna akali mu ggulu n'ensi mu ggulu lyonna. Otegedde kitaffe gy'abeera. Omanyi abantu baagenda ne bawulira ekigambo.
You know, people went to hear the word.
He's invisible God.
He's Katonda Talabika.
Invisible God the Father.
Katonda Talabika.
Ne bagamba lwaki talabika?
And they say, why is he invisible?
Okumulaba olina kugenda waggulu
w'eggulu. To see you have to go above the heavens.
Kyava abadde invisible ebbanga
erisinga. That's why he's been invisible all along.
Nga bagamba nti ye Katonda atalabika.
And they say the invisible God.
Kubanga eggulu n'ensi ebiriwo leero bw'oba tobiyiseemu tosobola kumanya gy'abeera.
Don't pass heavens and earth which are now you can't know where he is.
Kubanga eggulu n'ensi ebiriwo birimu Yesu. Ye bikola omubiri gwa Yesu. Agala ate oba oyagala okumanya kitaffe.
If you want to know the Father.
Olina kugenda waggulu w'eggulu.
Go above the heavens.
Yesu yebazibwe. Ngenda kukulaga ekyama. Omanye ekizibu kye twasiŋŋana kiri kimu. Bwe tuba tusoma Bayibuli eyo. Tugenda twesiŋŋanga bwe tusoma tusoma entebe emu. Ey'obwakatonda. N'agituddeko alyo. Nituddeyo buuza oba omulala
ayalagawo.
Yesu yebazibwe. Mpozi ko mu kitabo eky'okubikulu essuula y'22. Nga tumaze otuuka mu ggulu erijja n'ensimbi.
Bwe
tuddamu ne tulaba entebe ya kitaffe n'ey'omwana. Kitaffe yasigala waggulu w'eggulu oyo gw'olaba. Era yatuma ekigambo kye mu ggulu
ery'okusatu.
Mukama waffe Yesu. Okufuga ebiri mu ggulu n'ebiri ku
nsi.
Era yasigala waggulu w'eggulu. Y'ensonga lwaki bamuyita invisible. Atalabika Katonda atalabika. Abantu bagamba tewali yali alabye Katonda. Naye twebuuza Katonda ki gwe boogerako. Kadusome mu Bakolosaayi essuula eyo esooka. Olunyo olw'ekkumi n'ebbiri paka olw'ekkumi n'ettaano.
Abakolosaayi essuula esooka n'olunyo lwa kkumi n'ebbiri. Nga mwebaza kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika obw'obutuukirivu mu musana olw'ekkumi n'essatu eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa kkumi na nnya mwe tubeerera n'okununulibwa kwaffe n'okununulibwa kwe kusonyiyibwa kw'ebibi byaffe kkumi na ttaano okyo ekifaananyi kya Katonda atalabika omubereberye w'ebitonde byonna.
Owulidde bulungi. Mukama waffe Yesu kifaananyi kya Katonda atalabika. Katonda kitaffe. Kiki lwaki boogera Katonda kitaffe okuba nti talabika? Kubanga okumulabako olina okuyita mu ggulu lyonna. Yesu yebazibwe nnyo. Olina okuyita mu ggulu lyonna n'osooka ogenda waggulu w'eggulu okulaba ku kitaffe. Kyovula mukama waffe Yesu ye atalimu ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi leero. Bw'oba osome olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga agamba nti ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mu Kristo ate ye Kristo ng'ali mu kitaffe. Katusome tuwulire.
Abakolosaayi essuula esooka n'olunyiriri lwa kkumi na mukaaga.
Colossians chapter 1 verse 16.
Kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi ebirabika n'ebitalabika oba nga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza ebintu byonna byatondebwa ye era ne ku lulwe.
Yesu yebazibwe nnyo. Ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi gwe mubiri gwa Kristo era bibeera mu Kristo. Bw'omala okuyita mu ggulu lyonna n'ogenda waggulu w'eggulu munange lw'osobola okulaba ku kitaffe. Awo nno mukama waffe Yesu we yagambira mu Yokaana 14 onyo olw'omukaaga n'olw'omusanvu bwe mutayita mu nze temusobola kujja eri kitange. Omanyi ogenda eri kitaffe oyita mu Kristo kubanga yakola eggulu n'ensi ebiriwo
leero.
Bw'obanga obiyiseemu n'ogenda waggulu w'eggulu kale oba omaze okuyita mu Kristo ogenda.
Already passed Christ and go.
Kizibu nnyo okugenda eri kitaffe.
It's hard to go to the Father.
Nga toyise mu ggulu lyonna.
If you've not passed through all the heavens.
So nga ate biri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mu Kristo Yesu.
Things in heavens and earth are in Jesus.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so
much. Eggulu lyonna.
The entire heaven.
Okuva ku nsi kwe tuli.
From the planet earth.
Paka mu ggulu ery'okusatu.
To the third heaven.
Ebirimu byonna biri mu Kristo.
Whatever is in there is in Christ.
Bibyo mubiri gwa Kristo.
They are of the body of Christ.
Era bw'oba toyise mu Kristo ono.
If you don't pass in this Christ.
Mu ggulu n'ensi ebiriwo leero.
In heavens and earth which are.
Tosobola kugenda waggulu w'eggulu.
You cannot go above the heavens.
Yes, we have been.
Praise Jesus.
Kati mukama wafe Yesu.
Now our
abera te kifananyi kya Katonda atalabika.
How is he the image of the invisible God?
Eggulu n'ensi ebiriwo leero.
Heavens and earth which
are. Ngabola bazi heavens nga ziri nnya.
As you see heavens are four.
Ne kitaffe bwato bwali.
Even the Father is like that.
Akola zi heavens nnye zitakoma.
He makes four unending heavens.
Yes, we have been.
Praise Jesus.
Naye nga kitufu nti mu Yokana 14. Olunyi runo. Olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Yayogera bw'ati.
He spoke this.
Yokana esula ey'14 n'olunyiriri olw'omukaaga.
John 14 from verse 6.
Yesu n'amugamba nti, nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Tewali asobola okugenda eri Kitaffe.
No one can go to the Father.
Wabula ng'ayita mu Kristo Yesu.
Except when they pass in Christ Jesus.
Omanyi nali ntunuulira ekigambo ekyo mbiro ebyobutamanya. Ne neebuuza ekibuuzo. Kakati Yesu nkuyita mu ntya. Ne ŋŋenda eri
Kitaffe.
Omanyi mbiro ebimu tetwebuuza.
Naye
ekimu ku byanyiza Abafalisaayo. Kubaga mambo teri asobola agenda Kitaffe okuggyako ng'ayita mu Yesu. Kati ne beebuuza wano.
They asked my God.
Tuyita wano mu.
We pass in here your heart.
Tuyita wa.
Where do we pass?
Okugenda eri Kitaffe.
Go to the Father.
Bible eyogera mbu nga tuyita mu mubiri gwe.
Bible speaks when he passes his body.
Naye ani ayinza okulowooza ku mubiri gwe.
Who can think of his body?
Kubanga Bible bwe beeyogera mu Ebulaniya
egamba. When Bible speaks in Hebrews it says.
Nga tuyita mu kkubo erijja lye yatukeerawo gwe mu. Eriyita mu mubiri gwe.
Through the new living way he made for us through his body.
Naye osooka ne owange.
You ask yourself. Where shall we find a way in the body of Jesus?
Words above the heavens are big and
great ones. Praise Jesus.
Yes, we have
Praise Jesus
so much. So what makes
the Father atalabika?
Katonda kitaffe atalabika.
God the Father invisible.
Kubanga abera akola waguru weguru
wonna. Makes the entire above the heavens.
Yajula yeri.
He is the one who fills
yentandikwa yennyini.
He is the beginning himself.
Era yenkomeri.
And he is the end.
Ebyawandikwa ebyo tubisoma.
Those scriptures we read them.
Nze entandikwa.
And I'm the beginning. I'm the end. And we say.
Entandikwa yaddi.
You are the beginning of when?
Twagala okumanya wotu entandikwa
ddi. You know you're beginning what how?
Oyina okugenda ebintu gye bikoma.
You have to go where things end.
N'oli okumanya entandikwa yejeri.
You know where the beginning is.
Naye bw'oba togenze waggulu w'eggulu tosobola. Era ebimu ku byawandiikwa ffe tusoma bisome wansi w'enjuba. Naye tetubitegeeranga. Gwe ne bw'osoma obusomi nti Katonda yentandikwa. Era yenkomerero oba otegedde ki? Yesu yebazibwe. Oba otegedde ki? Entandikwa ewa. Obulabo mara noyita kano ka bisaka.
That's why when you call this Vishaka man,
mbuka Katonda.
That is God.
Njagala kabuza je kata.
I want to ask him where he began from.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Keta go kabuze je kata andikira.
You need to be asked where he began.
Wange Katonda bisaka.
You God Vishaka.
Ugo tandikira.
You began from where?
Ndandikwa eri.
Where is your beginning?
Wakarabika juzi.
You just appeared recent.
Omugira ekyandiko ekiri mu Isaiah.
The scripture in Isaiah.
Baba Katonda abakarabika.
A God who just appeared.
Sibe basoka.
You were not the ones who were before.
Nuru okuba mu nsi muno temuli mukumanya.
Because the world is no knowledge.
Katonda gwetusinze olumu tetutegeera yatandika
atya. God worships and doesn't know how it began.
Abasinga bayinza n'okubuuza Katonda alina okutandika.
Bali
ne batulimba. Taliko okusooka, taliko okutandika. Bayaaye. Katonda aliko okusooka, aliko
okutandika.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Omanyi abo Katuli kye batusomesa ebintu
ebyo. Catholics taught us those things.
Mbu Katonda taliko ki?
God has no beginning.
Kyokka ye kennyini atugamba nze entandikwa.
Kati
mwagala kumugaana nti taliiwo.
Want to reject is not there.
Ekizibu ekyabasukkako kwe kumanya ayinza kuba yatandikira wa.
where he began from.
You
block that question in the wherever you want.
Ask him,
where did God begin from? You know there are eras to come.
And
we don't need to argue with people.
You know, people say they are liars, another God, we
want to make a conference.
Pastor, apostles,
and prophets,
bring
the God you worship, it began from where?
And we come to explain,
choose the one who knows the real God they worship. You may see a problem there. The person
will
show where God began from. Yet they worship what they don't understand. But we are not to be like them. We have to worship what we understand.
And nowhere
the God you worship, how is beginning? You will know it's the beginning above the heavens.
There is nothing like beginning, it is the first.
You cannot pass through him and you head elsewhere. There's no elsewhere you're heading. People get confused and they say, now where did he come from? It's the beginning.
It's
the end. When you reach there, you close chapters of all questions. Satan may trouble your mind. And he asks you, where did God himself come from? Of the word, I'm the beginning and the end. Why are you getting foolish? I explain you what the word end means.
Satan
may ask you foolish questions. What else do you ask me beyond that?
Yes,
praise Jesus so much.
Sir,
now, brethren,
what
we call above the heaven. And that is the beginning. And is the end. That's the God we worship.
Yasinzira waguru weguru okutonda eguru n'ensi ebiriwo mu Yokaana esula ey'14 onyola 20 Mukama waffe Yesu yatugamba mu nnaku zino era ebiro bino bwe biti tujja asobola otegeera ensonga eno gy'ayogerako wano
Yokaana esula ey'14 n'olunyiriri lwa 20 ku lunaku olwo mulitegeera mmwe nga nze ndi mu kitange nammwe munze nange mumwe.
Yesu yebazibwe. Ku lunaku ng'olwo mujja tegera nga nze ndi mu kitange. Katebereezaamu Kristo Yesu akola eggulu n'ensi ebiriwo. Kitaffe akola waggulu w'eggulu. Ani ali mu munne? Yesu yebazibwe. Kati kankugambe bwenti.
The father, let's take him like a pregnant woman. And she has a child in her womb. And that child, in the child there is another child. We are in Christ. That's the child in the child.
Yes, we
praise with. Jesus.
Ate Christo,
and Christ
ye mwana ali mu mama.
Is the child in the mother. All creations in heaven
are
they are in Jesus.
Ate ye Yesu,
yet Jesus is in the Father.
Wanga kitafu akura waguru
the Father makes above the heaven.
Agati waruwa yemba, ori munene
kitafu. You are a big father.
Ori munene.
You are big.
But
you understand what you sing there. They are our colleagues.
Allah Akbar!
Allah Akbar!
Allah,
so, Allah is a great God.
But
did they know how big he is?
After
they say it in one direction.
Now,
they are not right and clear under the sun. But I wanted God to help us. And
he
gives us his knowledge to get strengthened.
For
you know the God that no matter where,
he's
the first and the end.
Era tawali baawo mulala alinga
ye.
Eroga me mutima gwo.
Sikoze
nsobyo okusinza Katonda
kitaffe.
Sikoze nsobyo okusinza Kristo.
Wamula
omwoyo we.
Kubanga
omanya neebu kinaaba kitya.
No matter what
eyo yentandikwa era yeki.
Byonna bigenda kugwere. All things will end and be winded up there.
Kubanga gye byatandikira.
That's where they began from.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Omanyi bwe twalinga eyo.
You know when we were out there.
Ozimanyi ndegune nsi byaitu binatonde bwa twabiranga
eyo. Before heavens and earth were created, we are up there.
Abasinga gane badai.
Most people say but.
Singa bwe twava wala.
How we came far.
Ngare tujukira
bulungi. We don't even remember.
Twabiranga eyo waguru
we gwe. We were above the heavens.
Edda.
In ancient days.
Before
heavens and earth were created. Now let me count for you. They're like 128 years. When we were up there in above the heavens.
A couple
128 years. When we were above the heavens. Most people say, where have you got it, apostle?
Una tusoma detail tugena jibala wana urabe miaka jetwabereri.
You count no years we were in, above the heavens.
Ngagurunese tebinakutondwa ibanga letwa malaria tetyotobala nakubala.
Time we spent above the heavens it's uncountable.
Kale kizibu kyolina.
The problem you have.
Muno obwaka bomaze mubiri.
Years you spent in that body.
Bwagala kusanyawo.
They want to destroy you.
Kubanga tomanje wava.
Because you don't know where you came from.
Tomanyi naje wasoko okubera.
You don't know where you were before.
Manyaba wetu batulira wali.
When we hear.
Yeremia sura esoka.
Jeremiah chapter 1.
Nti kitafu yatumanya ntuna kubera mulubuto tumuga. Ne katona chayo kwa tufumi ntiliza ko mfumi ntiliza.
Perhaps you just meditated on us.
Katuzoka tusome Yeremia yo ulire.
Let's read Jeremiah.
Yeremia sura esoka no lunyiri olwokuna.
Jeremiah chapter 1 verse 4.
Awe chikambo cha mukama ne chinjijira olwokutano. Nti bwe nalinga sinna kubumba mu lubuto nakumanya era nga tonnava mu lubuto nakutukuza
bwe nalinga sinna kuteeka mu lubuto nakumanya mukaba wa
Lord, where did you know me from?
Mwaberanga eno.
You were up here. How dare we don't know that? You know our Lord Jesus.
Yatugamba agenda mu nyumba ya
kitaawe. Jesus is going to the Father's house.
Waliye bifo bili.
There are many mansions.
Natugamba nijengende kubona mu era mulimani.
Even where I go, you know the way to there.
Bimu mugabwa.
I told him, my God.
Yabaga ajengenda mu
manyi. He told them where I go, you know.
Ndozane kubera na.
Even the way you know it.
Tetumanyi.
They told him.
Yogenda.
We don't know where you're going. How dare we get to know the way to there?
Nenga yenga yaya yoyagera nafu.
As he spoke with us.
Yali amanyi twaberanga eyo.
You we were there.
Ninga fabali kwansi wenjo bawana.
Under the sun.
Nibwobo yakarote akalo chitigira.
No matter how much you want to understand it.
Ebiro bwe twatu kuli mu lugendo
lwe. When we were in the journey of heaven.
Ati tugenda okusoma waguru
we. When we stand above the heaven.
Umwako ogwo kona.
In the fourth year.
Nenga bwe nkoma wano nembiro
woza. When I come back to think of them.
Kuli dobwa yabwagala
chankala. I feel my mind want to blow up.
Amanyi ke kizikizanga tegagala olowooze wa gye byatandikira.
That is the one who think where things began from.
Obirabye obisomye.
You started them.
Naye nga mbaga nedda.
But they said no.
Ensi twajigana okutegeera osukka wano.
They refused to understand beyond the sky.
Basala ko muntu ategeera kusukka.
They cut off human being never understands beyond the sky.
Akoma kumunye
yao. They end on the star and they get down.
Ereba mubuze gululi wa
songa mumunye. Where is heaven? They point the stars.
Tebaso akukiriza.
Nuwangu
wado kuingine mguwe liyaso kukutonewa.
Enter the first created heaven.
Echitundwe cha waguru.
The rim above.
Eriyo kubiri.
The second. Eriyo
kusani.
And the third.
Mwebana akukiriza ugendo waguru
wegu. Then accept you get above the heavens.
Ugendo manye viliyo.
Do you know what's there?
Kari wano. Kitafu agendo kugamu Yeremia.
Here the father says that's Jeremiah.
Esule soko nyura.
Chapter 1.
Uro kusani noro kuna.
3 and 4.
Na kumanya nga tunawa kwa mtu wa mama.
Knew you before you are in your mother's
womb. Nengutu manabi.
And I called you prophet.
Kumanya mwini mba nabi. Atume. Agoge manya ge waguru
we guru. Those are the names of above the heavens.
Yerabo litu kwa yunga bako hito umutume Gilton.
When you reach there they call you Apostle Gilton.
Umutume Michael.
Apostle Michael.
Bwegatu.
Like that.
Na malala manji.
And the many others.
Gemanya galiga yogera ko mukubikuriwa.
Those are the names that speaks of revelations.
Baja kuwe jinyanga lilika
elinyali. Give you a stone inscribed upon your name.
Ndita manyi ndo mulala ina gwe kanyini gwali manyi.
Not known to anyone else but you.
Ne waguru waguru twaberanga na manya
gafe. Our names above the heavens.
Twaberaye myaka mingi.
We were there very many years.
Obutonde bonna bwabeeranga
eyo. Creations were there.
Kakati ye kitaffe agamba.
Now the Father says.
Mukutuleeta mukutonda kweggulu
neza. He's bringing us the creation of heaven and earth.
Yagamba tulina okuddayo.
He said we have to get back there.
Kubanga tuli balondo okuva waggulu weggulu.
We are chosen from above the heaven.
Ayogera mu Efeso esubula esooka nyolo okusatu.
In Ephesians 1:3.
N'agamba bw'ati.
He says this.
Efeso esubula esooka n'olunyiriri lwa kusatu.
Ephesians chapter 1 verse 3.
Yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omuggulu mu Kristo. Olunyiriri olw'okuna. Nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa ffe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
Yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu.
Praise the Lord, the Father of our Lord Jesus.
Eyatuwa omukisa mu bitundu eby'omuggulu.
He blessed us in the heavenly realms.
Nga bwe yasooka otulondera.
As he forechose us.
Edda mu ye.
In him.
Ng'ensi tennaba kubaawo.
Before the world was.
Ate ne ku n'ensi nga tebinnaba
kubaawo. Even before heavens and earth were.
Twali tubeera eri
mu ye. We were in him.
Era gye yatulondera.
That's why he chose us from.
Kangu bwe baagenda tuteeka mbira mu wali ebira.
Emyoyo
gyaffe mu baagi paakingi. Ebyo ebiramu bye byatujja waggulu weggulu. Nga tupakiddwa muli emyoyo
gyaffe.
Naye abantu batera okubuuza ki lwaki Katonda Kitaffe yatugoba waggulu
weggulu.
Kubanga eyo gye twabeeranga.
Ku ntandikwa.
Era eyo ye wali eggulu erijja
n'ensi empya.
Naye lwaki yatugobayo?
Why did he chase us from there?
Sigenda kugenda nnyo mu detail naye ngenda kusampolingako lwaki yatugobayo.
In the detail but I will sample you why he chased us.
Yatugamba mbaleweka nesoka esoka.
He told us in the first John.
Ndi muyete muli mu kizikiza wadi.
In him there is nothing like darkness.
Natugamba mbalengedde mu kizikiza.
He told us I've seen darkness.
Obutali butuukirivu.
The unrighteousness.
Natuwakana.
And we refuse to believe it.
Nagamba mba mumpakanya mufura mulimba.
If you refuse to believe then you make me a liar.
Kaka tukole bwetu.
Now let's do this.
Batonde gulu nsi mugende yo tulabe.
Let them create heaven and earth, you go there we see.
Bwe munatuuka yo ne mulabanga mutabagana nange.
If you see you reach there you see reconciliation. Ereja
akituga mu Yokana.
And he tells that to us in John.
Yokana 3.
John 3.
Kuna mukaga paka abiri mu 2.
22.
Ndi omusana gwajja gye tuli.
That light came to us.
Bona ye bali abalina emirimu gyabwe egy'ekizikiza.
People what their works of darkness.
Ne bagana omusana.
They rejected light.
Kubanga okuva ku lubereberye bwe batwe baali.
Beginning they were like that.
Nga balinganga kitaabwe
Setaani. And they're like their father Satan.
Nga basi.
And their mother.
Era baagala okukola emirimu gya kitaabwe.
And they want to do works of their father.
Sigenda kunyonyola nsonga eyo togiwandikako nnyo.
Explain that, don't write of it much.
Naye nga okugezaako okulengerezaako kye kyaliwo.
I'm trying to show you what was there.
Kye kyatugisa waggulu
weggulu.
Era buli kitonde ekyatondebwa. Baakitonda n'ekiragiro. Nga kigezo. Gwe mwe mubeere bakerubi. Oli naye waggula nze nja kuba
Katonda.
Ebiragiro bye byali ebigezo
byaffe.
Okutulaga nti tulina
ekibi.
Era Adamu lwamuteeka mu lusuku
nebamugamba
emiti giri gyonna olyangako naye guno omuti omulala tegulyanko ekyo naffe ne tukigwa bamalayika batadde mbwa bamalayika ne bagamba batwongereko ku
bitiibwa
naye bino byonna byabaawo ku waggulu weggulu naye Katonda n'abirengera kitaffe n'atugobayo n'agamba kigambo twala abantu genda otonde eggulu n'ensoka teeka
eyo
bana atabagana nange
ng'okomyawo
eno
obula
bagamba mbakolisa ekyokubiri
taano
tubeegayiridde mutabagane ne Katonda Yesu yeebazibwe naye ekyo katuseke tukiteekaawo tukyaddayo tuzzeeyo ku waggulu weggulu tweyongere okutegeera oba ekifo ekyo gye kiri era biki ebyaliyo Yesu yeebazibwe nnyo so kye tutegeddeko nti waliyo ekifo ekiyitibwa waggulu weggulu era ng'ekifo ekyo yentandikwa era ng'ekifo ekyo yenkomerero Yesu yeebazibwe nnyo batulaze nti Katonda yatandikireyo n'ekigambo
kye
era naffe twabeerayo okwo
We were
there. Tudire muko befese sule yesoka.
Let's read Ephesians 1.
Hallelujah. abatuddire mu kobe Efeso sura esooka
n'olunyi olwokusatu yeebaza we Katonda Kitaawe w'Omukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omukulu mu Kristo mulinnya ow'okuna nga bwe yatulondera mu ye neesitenda bakutonderwa fe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge okwagala.
Yesu yeebazibwe nnyo. Katonda Kitaffe yatulondera waggulu w'eggulu fe nga tulina okumubeerera abaana.
We have to look at the muye.
When he chose us long in him.
Roza muye wa ali ludda wa.
Where is that in him?
Kubanga nokulondebwa kwa kwa baunga ne kuno
ensi bina kuba. Our choosing happened before heavens and earth was.
Era tuwaberange.
We were there.
Na ebirozo byaffe.
But our thoughts.
Tebyasukanga kugamba tuwaberanga jali.
Didn't go beyond saying we were where he is.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So tusaba Katonda.
Now we ask God.
Tugaziye ku magezi gaffe.
Broaden our minds.
Tusobole okulowooza okusinga eggulu lyo
nawe. We can think beyond the heavens and earth.
Tugendeko waggulu w'eggulu.
We go to above the heavens.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kubanga si bangi ku bantu wansi w'enjuba.
Many people under the sun.
Abaali balowoozezza ku kigambo ekyo nti waliwo waggulu w'eggulu.
Ever thought of that what there is what is called above the heavens.
Era abasinga balowooza oba oliawo tutandikira mu mbuto za bamama baffe.
Most people think perhaps we begin in our mother's womb.
Naye munnange entandikwa yaffe eri waggulu w'eggulu.
But our beginning is above the heavens.
Era nandisabye ekintu kimu.
And I requested one thing.
Mukama akujjukize ekigambo ekyo.
God to remind you of that word.
Oleme okuzikirira mu myaka asatu ana.
Don't get destroyed in the 30, 40, 60 years.
Umanyeje emyaka gitumala wansi w'enjuba.
No years we spent under the sun.
Ye myaka emitono ennyo.
They are the very few years.
Myaka gi omoyo gwegwamala mu biramu ebina waggulu.
The years we spirit spent in the following creatures in the heavens.
Ate gi wamala mu biramu ebina.
What you spent in the following creatures.
Najo mitono ennyo kwejo.
Those who are few on earth.
Gi wamala waggulu w'eggulu.
Spent above the heavens.
Nga walinge ebbanga lyonna.
You were there all along.
Agati emyaka gino egy'okunsi.
Now these few years of the world.
Asatu wana.
30, 40, 60, 100.
Wandikikozesa obubi ne gikuteesa mu nnyanja y'omuliro.
You may use them wrongly and you're put in the lake of fire.
N'otaddamu kulaba gye twabeeranga.
And you never see of where we were before.
Myaka gya bulabe nnyo.
They are very dangerous years.
Myaka giringa emitono.
They seem like a few years.
Maaso ga Katonda tegiwerera ddala na myaka.
Before God they don't even years.
Bango lunaku olumu.
For one day.
Kube emyaka lukumi.
For 1,000 years.
Kumaso ke jiringa lunaku olumu.
Before God they are like one day.
Nakati kubarabara muwa na wansi wenyuma.
If you count under the sun.
Uyinzo kubera unga. Toweza nga yuwa do lunaku olumu.
You may there and you've never.
Kumaso ke akajona.
A day before God.
Yes, we have been.
Praise Jesus.
Na yenga ateri kwa mara yemiaka mingi.
There we spent many years.
Edabu tuwaite tumanyi waje tuwabira.
When we didn't know where we were before.
Omoyo mutukuvu najja mu Zaburi ya 9 n'agamba bwati.
The Holy Spirit came in Psalms 90, he said this.
Bwe yatubeerera obunafu bwaffe.
When he bared our weakness.
N'asaba nga ayita mu muweereza Dawudi.
And he prayed through the servant David.
Kabaka Dawudi.
King David.
Okuyita mu Zaburi ya 9.
Through the Psalms 90.
N'amugamba Mukama.
He told him, Lord.
Ffe twabeeranga eyo gy'oli
eyo. We were there where you are.
Wakuba munaye mutu twa.
Because.
Omoyo mutukuvu yatuyamba buyambi.
The Holy Spirit just help us.
We could
not know where we were.
But some Zaburi ya chenda.
The Spirit Psalms 90 we hear.
Zaburi ya chenda. Nauru nyiri yoli soka.
Psalms 90 from verse 1.
Mukama, gwali chifo cha fe, echo kutu uramu. Mumirebe jona. Ulinyo uroku mimi. Ensozi, ngatezinda zaaliwa. Iranga tonda mu mbansi, nevi itu. Okuva mumirebe jona, okutusa mumirebe jona. Gwe Katonda.
Yes, we ever see.
Praise Jesus so much.
Mukama,
God,
you were
our dwelling place in all ages. Above the heavens. We were there very many years.
Before
heavens and earth even existed. But we think
perhaps
we've begun in our mother's wombs. Indeed, right there there is darkness.
Era gutubadde tubulira enjiri ebbanga lyonna.
When we preach the gospel all along.
Ng'omuntu pumulaga oba yakazaalibwa.
And we show some perhaps they have just been born.
Oba yakatandika.
Or they've just begun to exist.
Naye munnange.
But friend.
Katonda mulungi.
God is good.
Okutulengezaako gye twavetu.
For us show us where we came from.
Oba oliawo tuddamu amagezi
kakati.
Get back to sanity right now. Keep the life which was given us from ancient days. You may think life began in your mother's womb. And you may think you began from there. When we are being created, put our spirits. If we
have
gotten from the Lord Jesus, all those we have done above the heaven, that's where he was the true vine.
We
gun branches, we became from him.
Now,
we were above the heavens for a long time. All the generations, we were there.
Yes, we have been.
Praise Jesus so much. But like I told you, when God foresaw sin, which will come from Satan, and the fallen angels, and he said in him there is no darkness, and there is no sin. Above the heavens, he chased us from there. He said, create heaven and earth. Let's go test them. That's what caused creation of heaven and earth, which are today. We are being tested. And they put us in four living creatures. And they transfer us from above the heavens. And put us the second heaven to be created. And that's where spirits are gotten from now. And they are brought by their mothers.
Yes, you have a
Zibunyo.
So, Kujibwa Waguru Guru.
Now, being taken from above the heavens, we are put in the four living creatures.
Today,
our spirits are gotten from there to be brought on the world. That's why Bible always says that the flesh goes to the ground and the spirit goes back to the one who gave it. The
Timothy
tells us when we were coming on the world, we brought nothing
so that we
shall go back with nothing. But indeed, that word never ends that we came from this world.
Look at the above the heaven to where we came from.
That they are destroying you. You think you came to just get destroyed on those 2 years? You know, people think they were born to die. For you are not the body. You've come far.
Umwe mtu kuwa yalea yogira mzaburi ni ya chenda. Yagena maso tuga ambabu hati.
Zaburi
ya chenda.
Zaburi ya sura ya chenda, nolu nyiri uroku satu.
Psalms 90, verses 3.
Osindika abantu mukuzikirira, ero yogira anti, mudde yomwe abana babantu.
Yesu yebazi wenye. Abamu bagenze mukuzikirira. Abala bagabane mweto dezeza mudde yoje mwava.
Back where you came from.
Now
the problem is on the world.
And
we reach here, we don't know where we came from. Heaven has preached us as if they are forcing us. Even that which is today. For today, that's where we come from. In the four living creatures.
We have
spoken of
in Ezekiel.
But before they put us there,
it's
where we were before.
Above
the heaven.
You
see your journey
where
it heads. That's why you hear the journey of heaven. Very broad, big word. The journey of heaven. The journey of
salvation.
To reach us above the heaven. And we see what is there.
I'm sampling you
like today. In the name of the Lord Jesus.
Yesu yebazi
bwenyo.
Praise Jesus.
But the problem with
you
is that the spirit spoke in this psalm. If you teach us to count our years, we would have gotten back to standing to understand.
Zaburi chenda.
Zaburi esule ye chenda. Nolu nyiri yoru okuna.
Psalms 90 verse 4.
Kumange emyaka olukumi mumasogo. Jiri ngo olwa jo olwa ita. Erange chisimuka chechiro. Olunyo olwa kutano. obatwalira ddala nga mukoka balinga otulo enkya balinga omuddo ogumera olunya olw'omukaago enkya guloka gumera akawungeezi nga gusaliddwa era nga guwotose
owulidde bulungi omanyi ofuuka nga mukoka amazzi agatalina makulu bakutwalanga kirooto obeeranga yeebase n'ozuukuka ng'oli muggeyeena bulijoya ddala kaakati wano ku nsi tutuwa akaseera katono nnyo mumubiri guno naye kyantiisa okubanga tozuulanga nti oli wadda okimanyi nti oli wadda nnyo webasooka okubeera waggulu w'eggulu kitegeeza oli mukulu nnyo obula alo welutuuka ne tugamba kaakati oba kaana wakakazaala lowooza ku myaka gyako egy'omwoyo egitali gya mubiri kubanga n'emyezi omwenda nagyo ogibba gye kamala mu lubuto nga kaatuuka dda ku pulaneti n'ogamba mbu kaakati ka lunaku lumu kazaaliddwa ddala yosinze siri wa lunaku lumu ndi wadda kaakati gwe wetululekaawo olabe olina emyaka mingi omwoyo gwe mukulu gwa dda ate baagukola nga tegukaddiwa mukulu naye tegukola ki kaakati omubiri mu baakuteeka gukukyankalanya olowooza muno yegwe mubiri ogwo yesu yeebazibwe nnyo naye ng'amazima twabeeranga eyo era omwe omutukuvu yayongera n'agamba mu zabbuli eno n'agamba bw'ati
zabbuli essuula ey'ekyenda n'olunyiriri olw'omusanvu kubanga obusungu bwo butumalawo era bw'onyiiga ne tweraliikirira olunya olw'omunaana otadde obutali butuukirivu bwaffe mu musana gw'amaaso go ebibi byaffe ebyekyama mu musana gw'amaaso go olunya olw'omwenda kubanga ennaku zaffe zonna ziyita mu busungu bwo emyaka gyaffe giggwawo ng'ekirowoozo olunya olw'ekkumi ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka nsanvu naye era amaanyi gaweza emyaka ekinaana
n'agaa kale omuntu ku byasaba n'agamba omanye okusemba Ruumi essuula y'omunaana nirwabimu omukaaga n'abiri mu musanvu atubeera obunafu bwaffe najja n'asabawo nga ffe abasaba n'agamba mukama emyaka kati mitono nnyo mu mubiri nsanvu bwe tufuna amaanyi g'emmere nga tetulidde nnyo bisavusavu nitulya ku greens tuwezaako ku kinaana naye tugwawo kubanga abantu abaz omwoyo omutuku bayagala atubeera obunafu ne mukama tuzikirira nga tetwemanyi olunaku lumu olugendo lw'eggulu nga lunaatera okutandika nalina emyaka 14 nentandika okubuuza ife baani neŋŋenda nembuuza
abakadde
naye manye ekibuuzo ekyo sinze nakyeteeka mu kubanga nange bwenalimbuuza nali
sibimanyi
kyenakkiriza nti byali bibuuzo bya mwoyo
mutukuvunga
nyinza okutuwako yo nga gwani nze
yokaana
ate wali tebanakutuumayo kaana wali kubanga abakutuuma bakulaba wano naye ate nawulira mbu waliwo omugenzi agenda agenda era yaani kubanga yesu tumanyi oba alina
amanyi
yesu yeebazibwe wulya gwani wavaawa olwo lugendo lwennyini yesu yeebazibwe naye mukama mulungi omwoyo omutukuvu yasaba esaala n'agamba mu zabbuli eyakyenda n'ayogera bw'ati
zabbuli essuula ey'ekyenda n'olunyiriri olw'ekkumi ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka nsanvu Era naye amaanyi gaweza emyaka ekinaana. Naye amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala kwereere.
Yagamba amalala ge tukola wansi w'enjuba. Munange oteganira bwereere.
Zaburi esula ya 9 olunyiriri lwa 10. Kubanga gayita mangu. Naffe ne tubula.
Okubula kuli awo. Ku nsi bw'otuukako. Kubanga olwere tomanyina gye wava. Tomanyi ntandikwayo. Ne Katonda tobitegeera. Okola buli ky'oyagala. Naye obudde era butuuka. Ng'olina ovaawo wano ku nsi. Naye olagawa. Okyayinza okuddayo ewammwe. Mwanjitafa complaininga nyo n'agamba. Temukabira ono afa. Newankubadde agenda. Kubanga bali babiri. Waliwo afa ye mubiri. Waliwo agenda ye mwoyo. N'agamba nemukabe kubanga tasobodde kudda mu nsi yewaabwe. Olwedde eggulu eririwo ye waffe. Waggulu w'eggulu. Eri eggulu erijja n'ensi empya. Naye waffe. Naye si bangi abagenda okuddayo. Kubanga abalondemu be bajja okuddayo. Naye ate Bayibuli egamba anti n'abalondemu abamu bagenda balimba wansi w'enjuba wano. Kaakati bw'owulirayo eddiini ng'abayakuwa osobola okubeera omulamu mu lusuku lwa Katonda ku nsi. Gundi twabeera ng'ano we tugenda obeera. Kale eddiini ne zibeerawo n'enzikiriza. Naye njagadde Mukama akulengezeeko gye twasooka okubeera.
Zaburi esula ya 9 olunyiriri lwa 11. Ani amanyi obuyinza bw'obusungu bwo n'okunyiiga nga bw'ogwanira okutiibwa? Olunyiriri lwa 12. Otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe tulyoke tufune omutima omugezigezi.
Nti naye Mukama tuyigirize tubale ennaku zaffe. Kubanga singa tugeza ne tujjukira ennaku zaffe nnyingi tunafuna ku mutima omugezi. Omanyi omuntu bw'amala n'amanya nti yaliwo dda era ng'ate Katonda afuba abeerewo, omuntu atandika okugamba wa nze ndi muntu wa dda, sigenda kukkiriza kunteeka mu geyena, oluvannyuma banteeke mu nnyanja
y'omuliro
bansaanuusa ebbanga lyonna, ate nga nnali mbeera eri nga waliwo essanyu.
Omuntu
ku buli yasaba kyali ekintu ekyo. Singa oddamu n'otuyigiriza ne tubala ennaku ze twakamaze ne tutegeera tuli badda, zino ennaku ze tumala ku nsi tezandutusaanyizaawo kubanga nnaku ntini nnyo. Wandizigumiikiriza byonna n'obiyitamu singa wali omanyi nti oli muntu wa dda nnyo era ng'olina okubeerawo. Omanyi twaggibwako oyo abeerawo eyaliwo era agenda okuja. Kale naffe ng'emyoyo egyaggibwa ku ye twatondebwa kubeerawo ebbanga
lyonna.
Ekizibu abamu bagenda kubeerawo ebbanga lyonna mu nnyanja y'omuliro nga babasaanuusa. Tubula bagiyita everlasting
death
mu nnyanja y'omuliro ng'osaanusibwa ennaku zonna kubanga waggibwa Katonda abeerawo eyaliwo ng'ate alina okubaawo. Kati gw'oli mwoyo nga tolina kusaanawo naye nga bagenda kuteeka mu gundi bakusaanusa ebbanga lyonna kubanga tosobola kuggwaawo. Bw'oggwaawo Katonda abanga aggwaawo. Kale kye yakola n'agamba oke abaganye okwetereza tugenda bateeka mu nnyanja y'omuliro tubasaanuse ebbanga
lyo.
Lwaki ogenda ng'obasaanuka ebbanga
lyo?
Twogera ku mwoyo gwe kubanga gwatondebwa ku oyo eyaliwo aliwo era ajja okubaawo. Oli ttabi eryava ku Kristo
eyaliwo.
Naye kyantiisa kubanga waliwo ekintu ekibadde kitulema wansi w'enjuba. Omuntu okubala emyaka emituufu gye yaakamaze ng'oyinza n'otegeera otya gye
waakamaze.
Muli eri kitwale waliwo abangi kagoye kati nojja mukukungana nojja mu kanisa tuzze kuganyulwa mu buli omu ng'ayigiriza munne wabeewo otuuka mu kutegeera otuwe ku kigera kya Kristo naye nga tosobola ng'olowooza mmere kulya bya wano byakulya kyobula katonda yatuuka n'agamba kati eyeegomba ensi n'ebirimu ye mulabe wange weebuuza lwaki mukama
God
bwe twegomba ebyomusimu
when you desire things of the world you become your enemies. How we've become enemies?
Yeah, mufuse barabe kubanga mwera bidente lina batera ye bisingo bulunji
nyumba yaso. You forget to prepare the best where you lived before.
Mmanye myaka je mwabera na barabiranga
ntia. How I took care of you there.
Kubanga mufuse barabe bange temwagala kudda je twabera.
Enemies don't want to get back where we were before. Now we see the world. And we use what's in it.
Tells
us to use it in life and serving him.
He
wants us much think where we were before.
He
wants us to understand we are people to live long. We are to live long.
Now,
if you don't discover that, you will still live in a wrong place. With a lake of fire. And they melt you forever.
Now
we shall be in heaven. And we went back where we were before. Jesus said, may I lead my sheep.
And
I take them to the pastures. He's to lead us on the other day. After the judgment. To take us where we were before. There is an ending.
Utambule eggulu lyayo.
It's heavens.
The heavens is on nanga tezikoma.
All the heavens are ending. You just come back. But you've gone to the beginning.
Nola bebisinga obulungi
ebyengeri zonna. See the best of all forms.
Eggulu ebiriwo leero bikoma.
Heavens which are
near. Naye tosobola tuuka gye bikoma.
Them too you can't reach their extreme end.
Singa tusobola okumanya.
If we can know.
Ebigambo ebikulu mu maaso ga Katonda. Okusooka okunoonya obwakabaka n'obutuukirivu n'ebisigadde n'abituwongerako katebereezaamu nga tetumanyi gye twava muntu alowooza yatandikira mu lutu lwa maama we bannaabye endowooza efaana bwetyo nga nnafu nnyo katonda gaba ne nnakumanya eno nga sinaakuteeka mu lutu lwa maama wo katonda wange nze ndeka wammanya biki kamwana gwe wabeeranga eno komawo ewammwe ewa munange bwe bagamba nti wabula tonyiganga bw'oba tonategeera gye wava wabula mulimu abantu bangi bali mu ddiini n'amakanisa agalinga ag'obulokozi naye ng'era bakyabuze kuba tebazuulanga waabwe muli mulokole ye agenda
sikiransi
kyokka kitaawo ali muggulu amugamba nze kitaawo nze ndi
muggulu is in heaven and tells them my father
kanguyi abantu bakuŋŋaanye naye bakyabuze
but they are still lost.
Kuba tebazuulanga waabwe.
They have never discovered their home.
Omuntu wabuze yabeera talina tamanyi waabwe.
They are not knowing their home.
Omuntu tamanyi na biri mu ggulu.
They don't even know what is in heaven.
Bamubuuza waliyo yaba.
Ask them what is there.
Waliyo company ya Coca-Cola.
There is a company of Coca-Cola there.
Ya kuba tunywa soda.
We shall be drinking soda.
Akati tujja kusala ebinyama.
Now we shall cut
meat. Dining ziri eri nene nnyo tusale ente.
Dinings are there we shall cut cows.
Tusale ente tu.
We cut cows and eat.
Kale nga ebirowoozo byalina era byawano kakati ate byateeka mu ggulu.
They are of the world yet they mix them with those of heavens.
Bangi ku baana ba Katonda gye bali bakuŋŋaanye naye era tebazuulanga waabwe baabwe bakyabuze.
Covered their home they are still lost.
Bw'oba tozuulanga waabwe oba okyabuze.
Never discovered your home you're still lost.
Ate kuno kunsaba lalubanji.
And on this world many much people are there.
Kubanga batambula n'emikuku gyabwe nga bava
eno webadde.
Kubanga ne bw'ogitikka ku mmotoka
yo. You put them on your car.
N'ogenda no.
And you go up.
N'ovayo n'osenguka. Omanyi akabonero akakulaga.
You know the sun shows you.
Totuukanga wammwe.
You never reached your home.
Okusenguka kwatufuukira osenguka.
Every time we are shifting places.
Orina waba yagula ekibanja nazimba. Asobola uliranga wa mutami. Na gule wala nase.
And they buy elsewhere they shift.
Kubanga tatukanga wabu.
Na
tike migugu je na agenda.
And they pack their luggages to go on.
Amazima tuwabera wonda.
We are there a long time.
Tuwabera yonde waguru waguru.
They are above the heaven.
Era yatumanyi nokusinga omuntu yenna bwayinza
okulowooza. And he knows us beyond any person can think.
Yes, we have a
praise Jesus.
Wanji.
Praise Jesus.
Bible schools.
In the Bible schools. What they call above the heavens. Is the third heaven. Now most of them, even the leaders, we got the third heaven. That is above the heaven. Now this above heaven is the Bible schools.
Now they tell
you the third heaven. But the other word says above the heavens. Even the third you pass it, you move ahead. You know what's above the heavens?
Bible
Revelation 21. It says, after you take away heaven and earth, then you see the new heavens and the new earth. If you don't take them away, you cannot see the new heavens and the new earth. Let's read there and we hear. Revelation 21 from verse 1.
Yes,
you
have a yes,
you
have a good name, say,
you
are the Ali begins. So, Chila is even
you.
Could have a good region in Sampia. The good name, say, you
are
waving. Kubanga bino kifaananyi ki ebiri waggulu w'eggulu kati buli otunda waggulu w'eggulu eyo gye tusinka neggulu erijja n'ensi empya heaven is empya n'ensi empya waggulu w'eggulu era ng'enfu gye tugenda abaana basinga batugana eggulu n'ensi empya bijja kuvaawo binaaba bivuddewo tugenda kuddawa. Yes, you
have
a spirit. So, if you fight to the twice of the
career,
that is what we are before. But Jawa will never say you are here.
Take away heaven and
earth
with
earth. You're not going to sing
and
you're ready and you're here. You're here and you're here. You're here and you're here. You're here and you're here.
You don't ask that question.
You're here and you're here. You're here
and you're here.
It is a good thing.
We are there and we are moving on back to there.
Ero ye Katonda kenyini.
That is God himself.
Kitafe kenyini.
Our Father himself.
Entani kwanga yekome.
The beginning and the end.
Akolo omubiri gwonna okukolekula erijja n'ensi.
That heaven making the new heavens and new earth.
Obisinga ne waggulu we
gulu. That found above the heaven.
Gye twatandikira.
Where we began from.
Adera gye tukola ki?
Where we are headed.
Gye tukomekereza. Yesu yebazibwe nnyo. So ebigambo ebiri bwe bityo. Ndi Katonda afu ye entani ye yaliwo. Aliwo. Agenda okujja. Buzi kibuzi yaliwo wa.
Ask him was where.
Hata aliwo leero. Yaliwo.
Who is that?
Yesu yebazibwe.
Praise
Jesus. Adeni buzi kibuzi atenga agenda kujja.
Ask him who is going to come.
Ebyo byonna bitwetoolodde nga tubadde tubitegeera.
Naye
omuntu ayinza okuba ng'ayingira mu magezi bwe gayo. Ateekeddwa okuba ng'agenda waggulu w'eggulu. Kutandikwa. Kubanga bw'ayogera naffe mu kubikuli kw'essuula eno esooka. Katusome olunyiriri luno. Olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu.
Revelations chapter 1 verse 10.
Naliko moyo kuna kwa mkama wafi. Nepele nyuma wafi, ekebozi teni, ngeri yaka mwini. Ulekumi mwini. Ngako gerati, chora wa, wani kamuchitawe. Ochumele ze kaliso msaku, ehi keteso, nehi suna, nehi perugamu, nehi suatia, nehi sada, nehi kariofia.
Stop, kwa tumdide mu. Ulekumi mwini.
Say, I am Alpha and Omega. The first and the last.
The last
and what you see,
write
in a book, and send it unto the seven churches, which are in Asia.
Yes, he was
referring to the song.
We can be with his own Bible.
Restore what was worse in the Bukhara.
Named the voicing in Yaka for me.
I had a question
with the Bible.
You
say,
I am the beginning and the end.
Ye nzoku soka,
I am the first
and the end.
What you see
right, and
then move on to page.
Mm. Chapter 1,
verse
10. Yes, you must be
praise Jesus.
At the singer, I told you, I am
the beginning and the end.
Nzoku soka,
I am the first.
It ends the same
by the last.
You're not even now communicating and communicating.
Everything is not way up and end in him.
Well, we are trying to kill a
jar. They began from him.
When no one told you, we're not going to
consider. Us Christians in heaven, us today.
Why do you go up
to where we are about here?
From the
beginning.
That's
where the Father
is. Nobody go for the glory of the same. What's
making up your heaven and
your heaven? Hey, let's begin to communicate.
All things that went up there.
Kakuba wagenda okubeera mu nnyanja y'omuliro. Abamu batera okubuuza oba esiŋŋaanibwawo. Yasiŋŋaanibwa waggulu w'eggulu. Ekuvuga okujja mu ggulu lino erisooka. Ku kyoto kya Mukama ekya zaabu. N'ekwolekeza ewaggulu
w'eggulu.
Mu kifo kiri eri eky'omwoyo w'okutya Mukama. Yesu yebazibwe. Naye nga bingi betujja okusoma waggulu w'eggulu. Abantu abasinga bagamba lwaki kukozesa ebipande bino. Naye teeberezaamu. Bwe tutaleeta bipande bino oyinza kufumiitiriza otya waggulu w'eggulu. Waliwo ekipande kye mwateranga okulaba nga feminizi endala ziri mu ndala. Nga waliwo eziri waggulu waayo. Ezeetoolodde zikuyinala. Ebyo byonna tubireeta. Okwagala nga bw'oba osoma mu Bayibuli. Osobole okutegeera ekintu kiri kitya. Ofune ekirowoozo ekigolokofu. Yesu yebazibwe. Naye nga Katonda bw'owulira nti y'entandikwa ate y'enkomerero. Y'ekusooka ate y'oluvannyuma.
Get was so credit to what we know.
Where we are
is where we are to pay
back.
It is going to get up. It is going to get up.
It
was a very young
age.
It is the so-called group to get it over. But what's the name of the Christmas so-called Roman?
You read Revelation 1:8.
Agamba what?
He says this.
I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord.
The Bible of Uganda and some English have noticed some things. Let's read that he hears.
Yeremia esura y'omunaana n'olunyiriri olw'omunaana. Yeremia esura ya munaana n'olunyiriri lwa
munaana.
Mwogera mutya ttyolina amagezi? Nalagayira ga Mukama gali nafu. Naye laba, ekkalaamu ey'obulimba ey'abawandiisi ewandiisi ebitali bya mazima. Olulimi olw'omwenda. Abagezigezi bakwatiddwa ensobi, bagengeererwa, bawandiddwa, laba, bagaanye ekigambo kya Mukama. Era magezi ki agali ku bo?
Yesu. Osuubira yabagaana ekigambo kya Katonda? Ki kye bayinza okuwa eky'amagezi? Kubanga n'ensi bajja kugamba ebaawo bayivuluse. Nakyo n'akikkiriza. Katonda akugambe nakitonda n'omukono gwange. Munasanze akugambe ekyabaluka bubalusi. Waliwo okubwatukaawo katonda. Okubwatuka bwe kwabaawo ensi neyeetonda. Nabyo nabikkiriza. Naye ffe tuddamu Bayibuli tubala emyaka egyo nga tukozesa Bayibuli. Ne tubala wali Matayo sura esooka okuva ku Ibulayimu okutuuka ku kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu. Ne tugamba waliwo emyaka emeka? Ne tubala okuva ku Ibulayimu okutuuka ku w'oluganda ani? No, Adamu. Okutuuka ku Adamu era emyaka gye gimu era nitubala okuva okuddayo kutondebwa kwa ggulu n'ensi emyaka nga gye gimu bw'ogigattagatta ofuna emeka? Then ogatteko n'enkumi zo bbiri biri birina kuddayo mu Bayibuli okufuna ebibala ebituufu. Naye ebintu bya bannassaayansi muna byonna mubikkiriza mugudde mu buzibu. Olaba pulaneti zokka baazituuma amannya g'abakatonda ba Roma ne bagamba Jupiter, pulaneti Jupiter. Naye nga bw'okebera Jupiter y'ani? Ndi Katonda wa Baroma eyali mbu asinga obunene muyira ye yatonda pulaneti ye. Kati ggwe bw'ona dda ku bannassaayansi Bayibuli yaboogerako mu Isaaya kama n'agamba kati nno Sitaani ne Jezebeli bayimirire ne bano abeetegereze mu nyeenye zaabwe. Omanyi babeereyo nga beekebejja ebintu bya Katonda naye tebaagala kukkiriza nga yabitonda era ng'amanyi n'emyaka gyabyo kubeera amanyi n'amannya ga buli kitonde. Olaba n'emmunyeenye azibala n'azituuma n'amannya. Kaakati kubona dda ku bannassaayansi ebimu bya bulimba ate ebirala biringa ebituufu. Kye tolina kubanga otwala mu ky'owulidde mu bannassaayansi. Bajja kugamba ekiyija kikyo kigenda kukuba ensi naye ng'ebyo ebiyinja bibaddeyo emyaka gyonna. Obwo obuntu obwasigalira mu kutondebwa kubanga Katonda bwe yali atonda waliwo obuntu obwafukira mu bbanga ly'eggulu nga bubadde bulijjo nga bwetoolola kati bo badda mu kyuma ne balengera kiikyo kijja nga tebamanyi Katonda abadde abitambuza ati kubanga tebannasuula ensi eri etya mu bbanga ng'eri mu bbanga tewali kijjukudde. Singa banazuula ekyo banazuula ti n'ebyo ebijja bisobola obeera mu bbanga ne bitakuba nsi eno ebijja kuba nsi eno paka Katonda nga yabiggyawo. Era bw'owulira balabye ekiyinja kinaze okuba ensi eno mwetegeke mugenda kuzikirira bagambe musaagire kwanira muti temutubuzaabuza ne mwabitondayo mubba. Yesu yeebazibwe. Naye bw'osomako wano mu Isaaya eyanamu omusanvu n'olunyiri olw'ekumi n'ebbiri ayogera bw'ati ku bannassaayansi abo bagaana okujja eri ekigambo kya Katonda ate ne beefuula n'ekebejja bye yatonda.
Yimirira nno n'obusawo bwo n'obulogo obwayinga obungi nti oba obutendezanga okuva mu buto bwo obanga mpozi oliyinza okugasa obanga mpozi oliyinza okusobola nyolekumisatu abateesa naawe abayinga obungi bakukoyeza
waliwo abalaguza eggulu
abo
balaguzi batuleyo
mubaagambe
emunyenye tugira mayatambo
mulimu
abamu tebakozesa byuma
asirika
busirisi
wali
n'ayingira wali mu mwengula n'alaba ebitambula n'alandaba emunyenye emunyenye ng'eva wano egenda wano ng'azibiridde buzibirizi bwati ng'aliko sitaani yenna ku mutwe waliwo abeetegereza ki
yimirira nno n'obusawo bwo n'obulogo obwayinga obungi nti obwakutengezanga okuva mu buto bwo obanga mpozi oliyinza okugasa obanga mpozi oliyinza okusobola olwekumi n'essatu abateesa naawe abayinga obungi bakukooyezza abalaguza eggulu abalengera emmunyeenye abalanga ebyemyezi bayimirire nno bakulokole mu ebyo ebiri kujjako
kaakati ababeera gwe bagambye abanasa bagenda kutaasaanibwa babeera ku munyenye nga balaba ne balaba pulaneti kati ennaku zino beekobanye n'abaamasaza bamalayika abaagwa mu bwengula ne babalimba mbu babazimbidde ebibuga ku maazi era ensi bwenaaba evaawo mugenda eyo byonna byonna Katonda agenda byerawo mu ggulu totawaana kukkiriza nnyo bannassaayansi
byebogera
omalanga kukikwasagana ne bayibuli n'olaba bakikwatagana bannassaayansi basinkanye nnyo sitaani mu nnaku zino be basajja bali okukolagana ne bamalayika abaagwa mu zi
underground
bwe muyita bu
alien
be bali mukola endwadde enkambwe omanyi bamalayika abaagwa baakyawa omuntu bagamba mbu ye alina chansi
ey'obulokozi
ate bo baabagoba mu ggulu tebalina
eriyo
wadde n'akafo kaabwe kati bagenze ne beekobana n'abagezigezi ab'omunsi bakola agalwadde bakoze kemiko bakuba mu mmere bagamba tulina omuntu omumuzi ontowaza era boogenda mu mawanga nga amerika ne bungereza abantu baayo balinganga biwuka abeerawo ng'ayogerera ku
mukumutalina
budde
bakulanga
ebitooke baba batabulatabula tebalina budde
bulikolera
mu sekendi bweti balina ogisasulatalina na budde bwa Katonda baba kuba ebimeremere byebaliira byebalyalyali
ebyo
bitabulira ddala ntandika okuba nga akaana okazaala katunula kayinza okugamba maama mpitaweero ozanya n'ekiriwo kati kubanga baagala omuntu ayononeke mangu nga yakatuuka wano ku nsi waliwo okugema okutali kutuufu kubagema abantu mugende mugema abaana
naye
mbagambako
bugambi
bagema omwana n'afuluma ku nsi ng'obwongo obukola
sipiidi
oyinza ogenda onaabe n'akaana
ngaogamba
kiki ekyo ekyewubawube kakalo ino kwegendereza.
Now you have to be careful.
Miaka mitono nyo babu atanise dokura
obwongo. In a few years, they have
maturity the brain. Obwongo buli obukuze.
And the maturity of brain. Buno
nye bibi.
The research of evils.
Okugunja agabi.
To prevent evils.
Erora bango bwana obukwata nye bibi obugwagwa.
They get more things of immorality.
Government is immunized children,
as you pray for them.
Things
are not easy.
They have injections,
they
have
breasts.
Even they get private parts
begin to get wild at 9 years. And they want a wife and a woman.
You don't
know. The
world
they are fallen angels all over. 9 years are very many even.
On the
children, 4 years.
You have refused me to go to my boyfriend. We are going to share our love.
They finish you out. For some of the big ones,
that
system work with fallen angels. Them two didn't first realize it. Fallen angels, the aliens,
they deceived them,
there are other creations from other planets.
They can even make medicine.
When they chase them from heaven, they fight both holding the commands of God and the testimony of Jesus. Don't trust scientists.
If you go to the
hospital, remain praying to God.
If you look at
some of the doctors, others they sacrifice.
They look to
you till they have strangled the child. Others are very hard.
You give
a living child, another paid them. They give in you a dead child. And you
are there
when you look at your child well. At least there is a colleague there. These days they exchange children. And they give you a dead child or another child.
Because they are all for God,
but the exchange is not good. You see a child,
they have
long fingers, your mom don't have those fingers. Thank God.
The
child, they are always up and down.
They are brought there in the Bible. So
don't trust them.
They have brought
stones from the
planet.
The other stones travel.
They
give them to you and you get fat.
That
they make the big pigs and the fuckers.
ebabijja ku planet ezo nga mbaazi n'ebirala bayibuli yaboogerako mu baruumi esula y'omunaana
ebajja
kutondawo n'ebitonde ebipya beekobana ne bamalayika
abaago
naye yatugamba ne batonda ekitonde ekipya tetukyukanga okuva mu kwagala kwa katonda kati bo bannassayansi balabe bw'olaba ye atya katonda mubuuze mwongere okumunyonnyola n'ebisingawo naye bw'olaba abadwangufu bwangu n'okumudduka omudduka kansubira ekyo kiddiddwamu bulungi wangi tuyite mu bwangu budde butulese
You said we were above the heavens.
Since then, Gambia.
I'm not the one who has said.
Zaburi chenda.
Psalms 90. When we are above the heavens. I asked that some got a thought of darkness in their hearts. Then we are brought to be tested here. How did that come about?
Omanyi Bible
yebetugamba. You know Bible tells
Ntandikwa yekigamba ekiva mbutamanya.
The beginning of that word comes from ignorance. And when it tells us in Hosea.
Agamba nti abantu bazikirwa kubura
kumanya. Says people are desperate for lacking knowledge.
Wabula agamba.
But he says.
Yokana 17:3.
John 17:3.
Yobura mubutagwao.
Eternal life.
Yokumanya katonda omwa
mazima. To know the one true God.
Ne Kristo Yesu guyatuma.
And Jesus is saying.
Twali mubura mbuli obutagwao.
We are in the eternal life.
Ne inga tekatonda ate tumumanya.
Yet we didn't know of God.
Kubanga twali tetufa
tetulwala tetulina
gwe tusaba
ate
naffe era tuli bakatonda twali tetulwala tetusaba nga tetwagala kumanya ate oba nange wendi mbaddewo ebbanga lyonna nga tetunnamanyani katonda kufe n'atali kubanga bwe twaliyo okusinda ku Zaburi
82:6-9
yagamba nti nagamba nti muli bakatonda era muli baana bo yali
waggulubwe
twawulira ntuli
bakatonda
ne tugamba kati oba tuli bakatonda lwaki ate atuyita baana era abamu ku ffe abalambikibwa mukubi olaba ebiramu ebinaebyo ojja byetegereza kuliko feesi
y'omuntu
naye obutonde bonna obulina feesi eringa
yeffe
ne bamalayika
be
baalimu ekizikiza
ekyo
ne bakerubi
kyovulaba
omu ye yagwa ku bakerubi
abasatu
era feesi y'emu eyo kati ye bwe yagenda otujja eri nga atulambisa
mu
naye ejjukira twali eri nga tetumanyi katonda kati n'atugamba obulamu butagwa okumanya katonda
omuwaane
kristo yesu gwe yatuma bwe munaamanya mukomeewo era n'agamba njagala okumanya katonda okusinga ebiweebwayo twali eri nga siya
sirwakatonda
kyeki olaba omugagga atuuka nga alina
bubezi
asobola okwetuusaako
kyayagala
n'atuuka n'agamba katonda kyeki ky'oŋŋamba yobaa n'agamba etosokasoka kubuulira byali eri
ebyatujjayo Tell you what made us get from here.
Kulino kubisoma mu kitabo
Bible. We have to study them in the Bible.
Omanye dalusebo.
You know madness.
Twaulira tuli bakatonda.
We are gods.
Batu said David.
They have lowered our honors.
Bobe bakatonda bayina
gi. They are the gods with gi big.
Enene. Fe batadde ka
katonda. We have sit put on us small gi.
Kyowola bebimu ku byasuula sitaani bwe yatuuka ne yagamba nze ndi katonda
siri
kali kakatonda kemugamba
ebyo
sitaani bye yali alowoleza waggulu weggulu katonda bye yalengera nga tebinnaba na kutuuka waali wakyabulayo emyaka
40,000
katonda n'alengera kye bagenda okukola era olaba sitaani olwatuuka mu ezekeri esula eyabirimu omunaana yatandika ganze ndi katonda sirikali ka katonda kamwe kemugamba bwada mu Isaya 14 mwenda paka 17 nanga nze notula muntu yoli ali wabulwezi bwe yatusanga mu lusuku yatugamba katonda amanyi omunaali akumuti mugenda kubanga ye netugamba tugenda banga ye tugenda tulya olaba ebyatuwa wankula ye eri waggulu kakati ali mukutuka kasayi katonda ye kaso teri mulala buli ayise wansi we yafulumya obutonde bwonna obutonde ne bugamba n'ebiwuka n'ebinyonyi eri mu yobu 12 we tumanyi obulamu bwa buli kintu buli mumikono gyamukamatwagala kumanya kirala katonda ali omu era tolabayo mbuzi ekola ssabu abantu abatalina magezi bulungi ne balowooza nti bakatonda bangi walaba ebinyonyi nga bikozesa bano bakkiriza nti katonda aliki era bayibuli egamba nti banakunyonyola banakutegeeza kati obuzibu ffe bantu ffe ne bamalayika abaagulwa mu ggulu era wano oliwo okukakasa nga katonda aliki n'ekigambo kye kyeyatuwa mukama waffe yesu ebyokufuuka katonda obivemu obeere mwana era bayibuli beyogera ku butonde bwe obukimanyi balumya esula y'omunaana 18 naye gaana obutonde n'okutuuka kankano buli mu kwegayirira okutuuka abaana ba katonda lwe banaalabisibwa ne bategeera si bwe bwe twabeera eri ng'ogamba ne katonda ajja kukuba God will beat me. What are you talking about? And it's never working at all. Me too, I'm God. Put us here, pass this us through all things. Every creation was put in a creation command. Even the sun, moon, and stars. When you read Genesis 1:14-20. Let there be sun, stars in the firmament, sun and the moon, to count seasons and time. You have the bell to me, that's where they end. Agamba nti emunyenyi zirina emibiri ez'enjawulo nazo zitegeera bamalayika banabana abakola emunyenyi n'ensi bali ku biragiro amenya ebiragiro yayonoonese yalimu ensigo eyeeri eyatugobesa katonda mwabavu evenizi yakola bw'ati alina eriiso ly'omwoyo w'amagezi n'awulira amaloboozi ga buli kitonde ne gabyogera alina omwoyo w'okutegeera n'akwasaganya wano kano newali kano balibeera baani ne baani alina omwoyo w'okuteesa n'abalabiro n'ebiseera n'agenda mwoyo w'amaani nanga timbakolera ki tutonde eggulu n'ensi nina amaanyi agabitondatubatwala eyo tulyoke tubasunsule mubaleke bakulire wamu naye kati ebisubi bine kati n'atusindika eno tukulira wamu emiyaayo n'emisege n'abaana bakatonda era eno gwe kana akatoga kali eno guma bugumi obeere mwana wa katonda yalina omwoyo w'okumanya naye awula bamuweereza n'abatamuweereza era kyoba bayibuli ega nti yatulondera edda mu ye ng'ensi tenabaana kubaawo n'ayita mwoyo w'okutya mukama n'alaba aba n'akyawa ekibi banaaba kibikuliddwa era wadde twali tugudde mu kibi ekyokuyita mu adamu naye tukyaye ekibi bannange yayita mwoyo w'okutya mukama n'agambawe wadde oyiseeko mu kibi naye komawoyangu nkulabye ate ono ajja yiyamba bali okuva mu kibi kakati kansooka mpita ono ibulayimu gw'oba osooka gwelowoleza lwaki gw'oli wannaku zino sigwewa ibulayimu ibulayimu talirimakukyusa bangiabaleeta gwe tonanakyusayo wadde abataano era n'okubeerawo kwaffe atuteeka mitendera
ng'ayita
mu mwoyo w'okutya mukama ani alireetera abangi okukyawa ekibi mubiro bwebiti oyo gwe mampita
yabaasooka
n'addayo mwoyo wa mukama n'asigala nga ye mukama oyo nno bwatu bwe yajja atulaba kale olw'obudde katukomaawo mukama akuwa omukisa webalekedde.